AmadZambury.com. Super vibes.
I swag that. That is swag. That is swag. Ash.
Made
it. Made it. No. Iwe una weekend in day of Fikanso. And then we couple of Kuzai Majiko. A goody pro. Uli kutiko. Diriba kale kunonde kulipo. Iwe kwa tazazi yana ya tuija 5-0. Ukachedwa uponyana na ye mwana bomba. Tremoni ni Versace so alipompa. Lido kulibe kukona maspika tidompa. Nepoti ndi nexing halusinda uso. Kapa korabani 1 million kute. Kuliza mashini kena kopopoka. Inendi malinga andi kuzango fika. Iwe ifeta chena. Take a picture. 1 million kati ukufuna feature. Kazi wako uzimu bisa. Koma jiritika imba ama fika. Zima baby za chena. Take a picture. Kwacha uspenda ngati ufuna kulinka. Mamuna wako uzimu langiza. Zika posta DM ama funga. Iwe ifeta chena. Take a picture. Iwe ifeta chena.
Wawuna.
Take a picture.
Niligaji inapana ndi masamba giza. Clacks kupazi ntumbalizla. Rich lifestyle, holiday Ibiza. Ola umbisa nkazi wakwa timbiza. Big moves kata. Ndiku nunkila perfume tata. Iwe, ifeti mapaulusi. Ndika mavala kumandeka papa. Wende peza panja andangotika benzia. Francie, pretty baby shensia. Let me school these kids, check them to pezia. Real lifestyle, is flexia.
Iwe ifeta chena, take a picture. 1 million kati ukufuna feature. Kazi wako, uzimu bisa. Koma jiritika imba ama fika. Zima baby za chena, take a picture. Kwacha uspenda ngati ufuna kulinka. Mamuna wako, uzimu langiza. Zika posta DM ama funga. Iwe ifeta chena.
www.amadzambiri.com.